Yeah, yeah, yeah. Promise, promise, oh yeah.
Na kumbuka zako promise, kwamba huto nacha promise. Tazikuwa nawe promise, sio fine. Na kumbuka zako promise, tutacheka na kulia ote promise. Tazikuwa nami promise, sio fine. Ata videko vyako tena sivioni, uwepo wako uko mbali na zangu mboni. Umenacha sometimes wala sijisomi. Ata videko vyako tena sivioni, uwepo wako uko mbali na zangu mboni. Umenacha sometimes wala sijisomi. Well, that's my choice. I know love, no stress. I know man, no honey. No love, pen, no game. Well, that's my choice. I know love, no stress. I know man, no honey. No love, pen, no game.
Msikia na kuita, we, sikuona umejificha, we. Why you my unanumiza zangu si unazitesa wewe. Yeah, yeah. Kila siku nakuota we, zangu si unazitesa we. Why you my unanumiza wangu moyo na utesa wewe. Yeah, yeah. Nilipojikwa msole, leo umeniacha nipolole. Nilipojikwa msole, leo umeniacha nipolole. Yeah. Ukumbuke nikupenda before, ukaniahidi kitu tenge kifo. Mbona sasa umego, hii nani peniso, au kisa sinado. Leo naniona choke, so sad for life, yeah. So pain for life, yeah. Eti simple mesahau we, yale mapenzi nikupea we. No man no cry, leo mefanya na cry. Njoo baby, njoo baby, njoo ready, njoo ready. Njoo baby, njoo baby, usiende mbali nami. Namsikia na kuita, we, sikuona umejificha, we. Why you my unanumiza zangu si unazitesa, we, we. Yeah, yeah, kila siku na kuota, we, zangu si unazitesa, we. Why you my unanumiza wangu moyo na utesa, we, we. Yeah, yeah.
Yeah, yeah, yeah. Zangu siya wangu moyo na utesa. Yeah, kwefwa drone. Yeah, man.